Apuliza tumenda chika mokaga katimusambu ezakada kutabili akaongezi kona kulwalecho gireko nange pike bosa irange na kusumezi musambu ogoro vele vele bili makumi habili mokaga tuongiro kukulisayo atila no kwaniza kucho gireko ila katoe yunga kati ufwenda kutuina ye ule kubiranga otumbu de bili akabozi chana na musambu akitonyeze muenda fama paka mpiji Butambala Gomba, Kasanuruwero na Kaseke na Kasongola, Kayunga Galilaya, ebitundu bya Mukono Buyikwe, ateera Bizingo, Butufuna, Bulungi nnyo, Wakiso Ntebe. Muna kwanga mtuuliriza ebitundu bya kyenda mwenda katonyezeemu, Masaka n'okweyongerayo ekikumi nnya, akatonyeze satu, tubeera mu bitundu bya Mityana, Mukasanda mu Bukuya, Kyankwanzi Kiboga Bukwiri, songa atero otufuna ebitundu bya Kagati Kakomiro, Kyegegwa Kyenjojo, Sakuna Ekibalaawo. Songa kikumi nnya, akatonyeze nnya, Mbale City n'okweyongerayo. Obuyi obwo mule kwanga mutuuliriza bitundu Yiganga Kaliro Kamuli songa ati awasigadde omutimbagono gukufuna bulungi nnyo www.akaboz.fm twogera ku bitundu Nambarara City 40 City Hoima mule kwanga mutuuliriza paka Arua paka Gulu n'okweyongera ebweru we Uganda songa kyetugenda okubeera nga twogera ko nkulu nnyo kubanga erika ebibuuzo bingi akawungezi kuona ku olwaleero TikTok otufuna WhatsApp noti musanvu munana musanvu mwenda munana musanvu mwenda ogena kubira ngo otufuna ne awo wandi kovaka bo ovaka bunongo sokali nyane woli ensonga yo juwandike ojisomemu ojiweleze ku noti musanvu munana musanvu mwenda munana musanvu mwenda atera ovako mama robozi ojja kubira nga ojja kubulishire kana nakabozi kubiri nyine nyine ojijjako amalomozi ga studio seconds asatu oboma zo kubeeranga obuuza ekibuuzo kyo tulina akakiko k'ebyokulonda akawungezi kona ku lwaleero akakiko k'ebyokulonda amalomozi mangi nnyo naddala ku lunaku olw'okulonda naddala ku nsonga y'obuuma buuma tugenda kubeeranga tubwogerako kawungezi kona ku lwaleero biometric yino voter verification kit tugenda kubeeranga tujua akadde bagenda tuyisaamu kigenda kutambula kitya kubanga abamu twatandisidde okusomesa ne kubuuma bwe tutalabyeko bagenda kubeera nga batunyonnyola we twawabye batutereeza we twawabye oba tugamba awo wabaddewo watuufu kubanga tuliamu simanya kiragala sooka otekemu akagundi akakonge bakulabe eriiso efeesi bintu bingi magenda kubeera nga batunyonnyola akawungezi kona ku lwaleero onaku lwokuna lulukenga tumanye ekyokkula tuleme kulwa mu layini emirimu gitambule bukwakku kawungezi kona ku lwaleero ensonga gye tuliko ne polling day lwennyini kyekinaabaawo kyetuliko akawungezi kona ku lwaleero dakiika kumi n'emu ezakaenda kusabira akawungezi kona ku lwaleero tuli natwala Kampala n'ebitundu byanaatugattirako omukyala Jennifer Chobutunji gutina ewano regional elections officer Kampala akawungezi kona ku lwaleero kyogere kunange pike busa kyala Chobutunji buuza batuliza kubira akabuuzi
abatuliza abalungi mbatumidde mbalamusizza amanya n'eddoboozi bampita Jennifer Chobutunji nkola n'akakiiko k'ebyokulonda nga ntwala Kampala gitwanise Kampala region erimu Buvuma erimu Buyikwe erimu Wakiso erimu Mukono ne Kampala yaffe
ndoza kulide bulungi nnyo ensonga jagenda okubeera nga nyonyola kusiya bitundu mwali ya Uganda ki yonna ate nga maze okunyonyola nti ebitundu byonna ebya Uganda otufunira ddala bulungi nnyo mpozi nga tulina okubeera nga tugenda mu buuma obwo osooka otuyisizeemu tuli ku ki wano we tuli leero musanvu akaluka kumi na ttaano kampuni kikoyinza okutuwaamuko kyala Chobutunji
kyenjagala obayisizaamu nja kubatandikira ddala akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda ke kakiiko akateekebwako okuvunaanyizibwa okulaba nti waliwo okulonda buli luvannyuma lwa emyaka etaano okulonda kuno nga bwe tutandise nti kulimu amatendero kubeera process tetuzuuka lumu ne tugamba tugenda kulonda tweteekateeka kutandikira ddala time yetuwandiise nga tukola demarcation tutandika ne tukola demarcation ne tusalamu ebitundu abantu we banaakola ki we baneesimbawo bwe tukimaliriza ne tukola reorganization of polling stations kino kyokuteeka teeka abantu we banaalondera tomuntu gunda jagenda kuno kino tukikola okulaba nti abalonzi tebatambudde long distance tebatambula ka distance katono ne batuuka bakola ki nebalondera ebyo twabimala ne tugenda ku update of the National Voters Register. During that time, kisera ekyo twalaba nti abakadde tubajeemu abapya abaweza emyaka 18 tubatese ku register, abafu abafa tubajeeko, abaagala okukyusa we balondera the twandise nga transfer tubatutte wawe baagala okukola ki okulondera ekyo nakyo kyaggwa. Ekyo nkibayisaamu kubanga ebibuuzo masa mbimanyi babuuza. So ekyo bwe kyaggwa ito chali mune display ne tuziza mbantu register zino ne tukakasa nti wanuwenjagala okola chi okubeera eyo na ine tuvaayo kati ne tugenda mu nominations kunu kwe kusunsula abantu abesimbyeyo mu bitundu byenjawulo mu gwanga lyonna kati tuogera ku Kampala tuogera gwanga lyonna erya Uganda yaffe nti twasunsula abantu abagenda okwesimbawo ne besimbawo we tuogera bali mu kaofu w'okulonda akalulu bakampeininga bwe tukola ki akakiiko bwe kasupervisinga entambula yaabwe balina okulaba nti abantu batambulidde mu bitundu byalina okutambuliramu mulina okujjukira nti bwe tumala okusunsulwa tubeerayo n'akakiiko akatuula tutuula n'abantu bano oba ne ba agenti baabwe ne tukole kitwandiise harmonized program tize nja agenda leero wano oli agende wali guno mwezi nja kuba wano eno wiiki nja kuba wano so kasitulimu tusupervisinga okulaba nti campaigns zitambula nga bwe twaziteekateeka tulimu also kyetwandise accreditation of election observers okusunsula abagenda okulondoola okulonda kuno kugenze kutya kutambudde kutya mulimu ebisobye abo nabo bwe twogerera
aba kuno bokka oba
babeeramu aba kuno bitwandise ba local ne international naye bonna tuli basunsula mu bino ki biseera bino domestic and international kye kiseera naye kino tukikola okulaba nti there is transparency
obwerufu
then accountability
okulaba nti no tewabaddemu birumira
tewabaddemu birumira ne openness throughout the electoral process. Nti tuli very open twagala abantu balabe nti buli kyetukola buli omu akiraba
mu musana
teri nti kyetukolera mu darkness ate gaveeko tuleke tukole kino nedda kataawo wetutuuse akakiiko kamaze okurekrutinga abantu bano abagenda okwasaganya ebyokulonda bitwandise nga polling officials kamala dovawa emirimu eno ne kaba training tuba traininze bulungi wetwogerera balina kyetwandiise knowledge and skills magezi
baino manyirivu kibagenda okukola
to making the sure baina those ethical standards bamanyi bagenda chikola batya bagenda chitetenkanya batya so buli kyetaagisa kyonna kibabuuliddwa okulaba nti akaluka badde free fair transparent the whole process is transparent kati manji wadde bakyabuuza nti ate petitions nga tezigwayo akakiiko kakya continuing kakya agenda maaso okuwuliriza emisango ejava mu nomination waliwe twali tusunsula mwalimu abajja ne beemulugunya so akakiiko kakyagenda maaso okuwuliriza ki emisango eno okulaba nti buli omu bamuwadde kitwandise fair hearing akakiiko kakyagenda maaso wetwogerera wano kagaba kitwandise voter location slips zino twandikayise nga akakonge akakulaga wawolondera tukatubugaba kubanga butuyamba okubanga tetugenda kubulabula wetulondera kubanga bobo kalina kaba kakulaga nti kati gwe bosa ogenda kutambula ogende ku muti wali wojja okulondera so kyanguizako ne process nti tosooka kubula otambula butereevu n'ogenda wokola ki era tukyakubiriza abantu batambule bakole ki bakime obukonge buno bugabibwa ku sub counties ne ku parishes aba parish supervisor baffe si abomuluka bwebalimu obugaba era abantu kituufu babujumbidde obukima naye tusaba abatana ba bukima bakole ki babukime kubanga buyamba kinene.
Okay, I'm pleased obadde okyalina kyoyongerako era ku wetuli
mbadde nkyalina ekyeyongerako nti akakiiko kagenze maaso ne kaishuinga hard copies actually photo bearing copies of our national voters registers to presidential candidates banji wadde babuuza registers is fuluma di registers jadi ekyo kyakolebwa ba presidential candidates kati balina ki registers zino
ku nsonga eyo nyini nga tetunagivaako kuliko amaloboozi agagamba etuuse leeti tulia volume kakadenga kalambove yovamiko oba kakad obudde bumala abesibe kwa president okuyitamu alijisteno nokuzula oba irimu ekyetaago okutereza budde bunabamala
nze wekunze ngambo budde bumala lwaki omuzunga gamba better late than never mwe mwinzo kwanga mukiraba nti tuleserejesa zino late naye jukira nti lejesa nga tezaba kufuluma tubadde nga tulinawo kawindo kali akaba asomamu woyingiza nini namba y'omuntu n'ofuna wokola ki wolondera ate nga bwe nkugambye twatandika okugaba obukonge buno nga ki omwezi oguwedde kitegeeza twagaba obukonge nga bukyali abantu abasinga babulina kati register kyo kiringa bw'ogamba nti keeki twagifumbye yawedde kati tuteekako just ka icing sugar naye nga balonzi baffe abasinga abakadde sibamanyi ntonalondera wano ono mulonzi oba si mulonzi kubanga nga tunamunoonya mu register oyinza omubuuza olina akakonge katulabeko so obudde bujja bamala
kyobutungi nsonyiwa kano oluwa kufanya nyubade wita kumutimba gano ngavula ga gondi yyo kaslipu nga kalinga kaliko mtu mkulu na ye patadeka kafanya nyiko mwana bantu vabi za wujia bitufu si bitufu
katifo kongo wafete wita kumutimba gano olapo mutimba gano guno waje chinchwa
njyo za namwe mwabula byeke
nena okatojimanyi technology yaja chuka mu waje chinchwa ita AI oja muntu ajakwa te chintu achifule kirabike kirala nenga fo wafe tubugaba hard copies wafe bulimu hard copy takapapulo katwala physically kati kaliko olaba ku mutimba gano akachiko tekasa aka oninga
kulika kafananyi ka mwana mtu
ako kusika akachiko tasa tetsa aka oninga pakafe tukagabanga kali hard copy
bano webamanyije babujja
abo bamanyije babujja neze ngambe inzo kubera bintu bya AI ebize kati technology nga bwegenze ekola ki echuka kubanga fe omuntu ojja in person wali wenkugambide mu update ojja ngo omuntu totuma wesi tukigeza akinti particulars zizo ne face yo bavi no kwatagana so tosa kubera mukadde ate no ojja ngo oli mwana muto particulars nga za mwana muto ate nga wesu kila gwengo muntu so nze chengama ntaka chiko kagabi obu konge mu hard copy hizi ntaka papula waka kuwa nga kali mu hard copy nga tekali
nyo face yonga wedi no wajua kuhuru
aha ate tali muntu asolo kutuala kapapula kanungalaba sika ke kubanga govuvo laba nti niwa miaka chinana neba nte deko mwana miaka kumina munana gosolo katuala so katugende vya kashiko vye katuwade so si ebiri kumtimba gano receiving of consignments of ballot papers wetu ogelela wano tujja kujukira nti nakuzo mweza wa 2 munyao December first consignment of ballot papers yatuka mu Uganda buno bwa Kongo ze tuita chi obu papulo bulonda watu kama Uganda
speaking tugambe
speaking ze tuandise ballot papers zatuka mu Uganda we wao nenda alabicha atuka zatuka bulungi with their DR forms kino kitegeza ati tuli ready buli kimu kye twetaagisa tukirina materials za fe tumazo distributinga ezigenda okuyamba mu bintu byokulonda nga bwandigambye nti transparent ballot papers nga boxes nga bwandigambye mabafu katobu nobulubo bwatuka abana babo bali trained kitegeeza tu
ne mutsine batugambe ncha
ne batugambe ncha kati ncha tuduke tulonde naye nga tuona kusirwa lwancha tufollowinga ki enaku zaffe nga bwetuba twakola ki twaziteekateeka olunaku lwa naku 15
apulezida tuline mukyala Jennifer Kyobutungi era nga regional election officer Kampala yatugambye paka Kayunga paka Buvuma kugamba ebendo eryo naye ensonga zetwogerako ate za ggwanga lyonna ampuliza kuti naye kyogereko akawungesiko naku lwaleero era nga obubaka bugenda ku noti musanvu munaana musanvu mwenda kyotumanyi keekadde okubuuza ki kati akawungesiko naku lwaleero so nga te obubaka obwamaloboozi seconds asatu oba omaze okubeera nga obuuza kyobuuziza noweza ku noti musanvu mwenda kyala kyobutungi tuddeyo ku emabega kakati ogambye ka sleep kali kakati olunaku olwo lwennyini omulonzi yeetaaga biki kubanga biriko emboozi nyingi nga tunagenda kubuuma ye ng'omulonzi ajja na biki
nawe nkugambye akantu ako ketuyitse voter location slip ekigambo location nga bw'okijja mu luzungu bw'okiza mu ki
wenondera
kakulaga w'olondera kitegeeza ki onakolobookera ku makya sawemu jangu na kakongeko mwabanga toka lina jangu ni national ID yo mwabato vilina ila jangu
wanji
katigowa manyinti ndi mulonzi
chitunyo nyole burunji tuchitegeerecho
akakonga ako katu yambo kwangu ilwa mchetuandi safe voting process nchitobu labu zivwa kusoko genda wala wota londera kabako particulars zivu kuogera ko ne kabako nechifo jogendo ukulondera na inga techitegeza watu kalina mtolo onda nedda kayamba gwe okwangu ilwa okuja wogera
kuhuta tagara
exactly so jangu nako na wama batakalina hainzo kuja ni national ID na inga tugamba ne bobato jirina nga bogami inga tutunawa genda kukuo makali bobato vilina na ingo manyi nti ne waandisa ndi wa miaka 18 and above neje yongera iwa guru ndi mulonzi maybe wechalo shino jangu uluzo ulondera uja kulonda
bwembas ne waandisa nini sigenda kebira mwari jesta iranzi je
jangu.
Okay. Abana mba trainings okumanya anti no ka location slip ne babata kalina national ID ne babata jirina mu register nga mwali abana bano butakambuwala kuzzaayo balonzi kubanga information enzo kubera ngo jirina abana nga tebatuuse bulungi
nga bwe nkugambye nti abana bano information eniyo na tuba tendese bali ready bamanyi kicho kola kicho kwogera bachogera batya bani bebayamba nga bono gamba nti omukazi azaalira okutali kumpi kuzaala oli mukadde nnyo ono aliko obulemu katumuyamba alimu okubeera mu line esikali nkugambye tuba trainings nga bwe kikola ki nga bwe kyetaagisa ate tetusuubira nnyo abantu okomplaininga kubanga abaana twaba recruitinga kyetwandise lokale
ba mu kitundu
nto naawe olonja mu kitundu ekyo kati tegeeza ki bwabeera nga agenda kulaga empisa ensiufu abagenda ziraga abantu be so tubategese bulungi okulaga nti at least baweze baleete ekitiibwa mu kulonda nti batwitinga abantu bulungi era wana abaongo omuntu agamba nti abaana balina kantu ke balakingamu maybe akajja kubeera 0.0 because bo tubategese bulungi
kaakati ebyo bye twetaaga tubitegedde bulungi nnyo omuntu atuukewo mmeka
webali nnyo bye bintu bye twetaaga abantu bamanye nti okulonda kutandika saawa emu ey'okumakya ne kumalirizibwa saawa 10 naye ng'etteeka ligamba buli mulonzi yenna aba azze ku webalondera ku saawa 10 ezo nga tezina kuwera nga wooli naye ne ziwera nga tunaba kulonda ojja kulonda kyekibaawo nti waliwo abana abantu be tuyita ba polling constables babeera abapoliisi abakuuma ddembe ku polling station zizino ajja kujja ayimirire saawa 10 oloziweze emabega g'omuntu asembyeyo ku layini kati layini eyo ne weebaka abantu 10 bajja kulonda niwe banaalonda mpaka saawa emu bajja kukola ki kulonda naye weziwera saawa 10 ate tetukkiriza abalala kukola ki kweyongera ku layini okwo
kasona asimbawo
abato kyasobola kwesimba ku layini eyo yes
tugenze kati kumakya kubanga lwaki ndeete ekyokumakya abantu emirundi egimu tuwuliddeko nti nno twatusaawo saawa 2 nga baalonze dda ne batugamba okulonda kuwe ndi ku 2 ez'okumakya
nsabosa waliwo ebyo bayita bya mbu kati wano tetuli ku bya mbu tetuli ku bya mbu ayinza okugamba nti twatuuse saawa 2 nga abantu batandise dda okulonda ekyo kisoke kubanga tugambye okulonda kutandika saawa emu kati mu saawa emu eyo azilonga zoliwo abantu 10 ate nga abalonzi b'ekifo ekyo bwe babeera
saawa emu weekoonera bweti
nga weebali ne bakakasa nti kati ebintu byazze enamba zezaze ziizo obudde butuuse ne tutandika okulonda bwojja saawa 2 era osanga abantu baalonze so ate balina okujjukira nti ebintu byaffe bino ebirondesebwa bwe byetukozesa byo tebituuka saawa emu bwe biba byatuuse dda naye tulinda bulinzi saawa emu etuuke tugambe abantu baffe 10 baliwo abalina okubaawo baverifayinge buli kimu nti weekiri tulabe nti okulonda kutandise okukola ki okutandise kitegeeza ki nti tuyinza okuba nga weetuli saawa emu naye nga ebintu byaffe byetukozesa weebiri byonna naye nga abalonzi 10 abalina okuba nga okulonda kutandika nga tebanaba kutuuka kitegeeza tetujja kutandika okulonda tujja kubalinda bawere
nambe yemala
kuwera tusumulule ebintu bino kati lwaki nkugambye tetwagala bya mbu abantu abo 10 baba baddewo ne bakakasa nti buli kimu kituuse obudde butuuse ne babisumula ne bagaba buli kimu ekiringa bwe kyasindikibwa ne batandika okulonda gwaze sawa 2 lwaki ogamba batandise dda baba balina okutandika kubanga obudde babutuuse ate nga ne kyetwandigambye the law ebeera followed and procedures
kakati embozi y'obuuma tujiwa obudde
awe yingirirawo
akuuma kano kagenda kukola katya kubiki
aha anti waliwe tugambye nti tuina voter location slip nene nkugamba ne oba tojirina okola ki
oja
era oja kukirizibwa kukola ki kulonda kantu kano kali mandatory to use it is tena ndigambye technology mpya na ye buli omu alina okukayita kali mandatory nti buli omu alina okuyita mukuuma nga agenda kakola ki akuuma kano abasinga bagamba kuuma nga bwe tukayise BVVK that is biometric voter verification kit it is a simple machine seni nga bugamba electric portable handheld device eringa esimu nga bwogiraba naye kuba yobera ku katono ko kanene ko mu simu naye munda mukuuma omwo mulimu kyetwandise register munda mukuuma omwo
register ya kitundu
echo
si kwanga lyonna kitundu echo
aha katika nakuuma katuyamba tu confirm voter's identity jukia tuwaze ne voter location slip tolese national ID nye tugambyo ja kulonda tunategera tutya nti oli mulonzi akuuma ako ogenda kuteka mu kyenku mucho bwo kiteka ko
ogenda empola mucha cho butunji kyenku mu kyekisoka kyenku mu kyekisoka
yes
aha
bwo kiteka ko kaja kulaga particulars hizo kaja kukula olaba kantu kali kyenku gambe ka voter location slip kaja kuelaga kukuuma ako nteye unu yebosa
nga wakateka mwechi nkumu
nye katabumba buza wimba sina cha nkumu nga bantu wa febiwa brother wa fabocha manda uluse vye nkumu
ya sanguka
katika nukali improved nte watu ina che nkumu echo toja kunga mamu to ina face kasoro kwa face yo nekaji scanning
iso
face
nga buweli
nga buogama nubuogama lisineka jako scanning kakujeyo nti dalolichi oli mulonzi w'ekifo ekyo so katuyamba okumanya nti
linda kukatono kalese feesi era biri byotugambye
details zonna so tulina bw'ogamba nti oyo si yenze kakujjayo nga bw'owera bawali ku register jukira nti twali twamanyira nti register zaffe ziberako ki akafaananyi ndeeta basi buli kimu ne kano nga bw'oweraga kulejesa nga bw'oli ni wano kaji okula ganti yegwe so kijja kuba kyangu oli kasitala banti yegwe era beera yegwe kubanga ye kyenkumu tekifaanana na kyamulala so kaliwo okukola ki okulaga eligible voter nti dalono mulonzi kati bwe kamala okulaga katuyamba nti
so bwe kamala ekinkumu tekikyenna yetaagisa face kubanga na ude face
wanu kazo nga zi pop out nga bo gamba kasa kalaga evi kukuatako chiba chiwende na ako makano katu ya mbo kula bantu muntu buli muntu alonda mulundi yogu chigenda kubera chitia bagenda kumalo kusikaninga bakwate akakonge kali kavota kibagenda kuwa papula ako
katukaita akaluru
kabalu ko kabalu paper ako baka scanning kati this time it's true same ulio badoge na kutebe soka neba kuwa kaluka presidential nogende yo kubiri neba kuwa ka direct MP nogende yo kusatu neba kuwa ka woman kati kigenda kuchoka kutebe neba kuwela kaluka presidential bagenda kuwela kuno bururu bonna buli obubiri meaning
babuskaninge rumu
mrundi gumu bagenda kuskaninge rumu mumeka busatu babukwe mrundi yogo gumu waja kubera ka envelope bakutere mbuli obubiri obwa direct na kauna kaumchara katika naka president okugende na kuwali mungalo kubanga keka soka yebense negendo kusoka ogende mbafu otikinge
otekeyo
ogende mtransparent box ukateke boxa fune za ujize tuwa detu kwa zanga tu zisirinze na bulunji process nga yonanga we mjimanyi ukateke umale kateka muwe yongere yo kubafu ya dako
bisika denga wevade bitambula
neju kia tuwa kuzechi tuwa bisika ninze
awanta wewe nyini mpuli deko ba nabia ufuza tokena angateba kusika ninze sekezo mwano nabira wo kujukizanti leta wa
kati nga bwe nkugambye nti abantu bantu ba training bulungi betuita aba polling officials boke nyini bagenda kuwa bakola ki bakuwa vote education nga ba vote education is kusomesa ku polling station
nga babitambula
nga buli kimbwe kitambula baja kuwa basomesa buli omu buli we bantu we bajja na ye toina bwoyitawo nga toina kuuma kano kubanga emeza eyo yenyini we bakusikaningira we basikaningira akalulu ako so toina bwoyitawo kubanga kati wogenda okujja akalulu kati bino we bagamba ntato bwoyitawo nga tebakusikaninze nolonda toina bwo bofuna akalulu nga tebakusikaninze meaning watu bakusikaninze toina bofuna ki akalulu kano so kwegamba scanning nokuwa akalulu
bitambulira wamu
kati nabagamba tetubitegeera bulungi tewaliwo eki any need yokwera likirira kubanga nga bwe nkugambye ne bwo tukaba genda kunyonyola nti nedda tugenda kuskaninga wano tuskaninge n'akaluluko nako okubeza ko okusatu tubikuwe wano we wasookerwa so tolina bw'oyitawo
ngebyo tebiwedde
ebyo nga tebiwedde tuliddemu propaganda nti kati abakakiiko bagenda kumakinga shuwa abantu mulonze nga temusikaningibwa tekisoboka nga bw'olaba layini nga bw'etambula the whole process nga bwe tugenda okugazetinga polling station yaffe nti w'osookera tolina bw'oyitawo
byonna
bigwerawo kati ne bw'ogenda mu bafu y'okubiri jjukira akalulu kajeewa
wano
wano ate bwona bera olwedde buli ki
scanned
yes because tekiri nti bw'ogenda kutebe y'okubiri bajja kusikaninga n'eyokusatu nedda byonna tubimalirawo akantu kano katuyamba ku improving integrity naddala y'akakiiko ne
obulambulukufu
obulambulukufu kubanga abantu bangi badde balina doubts kati with these machines we don't expect doubts katuli balambulukufu nnyo n'okusingawo we twandibadde
kambuuzeemu temulimu bikusike bye mutaddemu era bye munaacyankalanya kubanga bwammwe mwe muli nabwo mukyala ky'obutungi Jennifer
bikusike nga ki ekintu kino abakakiiko singa eggwanga litegeera nti akakiiko bayirawe lwakuba nti we tuba tutandika okusomesa tulina we tutandikira birala ne tusooka ne tubibuuka singa eggwanga litegeera nti akakiiko kaffe kaagala kubeera the model institution and the center of excellence in election management twagala okulaba nti mu bintu by'okulonda we are the best kati tetusobola
kutandikako
ekyokulabirako abalala bonna twagala balabire kuffe and apparently right now ndoza faba China technology ya manyi ya kumakano faba soso kuleta technology mugwanga kangambe eyokosa kumakano ya manyi lwachi twagala okubeera ekyokulabirako kati omuntu ayagala okubeera ekyokulabirako an institution ayagala okubeera ekyokulabirako tena wetanga okutekamu ebinkusunkuso ebyo byeyogerako ate binatumumaganya kiraba so mission ya fetu we have to organize we have to conduct we have to supervise regular free and fair elections so tuina okola omulimu gwaffe tulabe nti n'abantu baffe eggwanga basiima kyova olaba singa nkuza emabega n'ongamba naye what are your core values biki ebyo ebibatuntumula okubeera abalungi accountability tukomaonye tugamba kino twakikola bwekiti kino kyakola bwekiti ni very transparent way tetuli after sente mbu tugenda funa sente nedda we are service oriented ebintu byaffe byonna bya bwereere akalulu ka bwereere mabaafu gonna gajja tolina kyojja oleeta buleesi ki mubiri gwo n'olonda n'ogenda kyenkugambye nti professionalism nti abaana bano tuba traininga for a long time tutandika bukyane tuba traininga step by the way tuba traininga mulundi gumu weekend tuzo baita ntuba training and tudamu ya tuba ita ne tuba diramu so they become very professional
tugenze kakati
meyengo kiliza kate tuina visunko sungu yoyo gera kutuwa gale guanga li kilize
avantu vya mwogera kumuchana chobu tunjisinzi amsati mutachika makumi avili mwenyezi wako yesu asata kaongezi kona kura echo gira kuna angipike bosa messages za muna masimu na atilo kubiranga mafuna mchana Jennifer chobu tunji regional election officer kachiku kebio kuronda gutina ya wana kaongezi kona kuruwa lilo kakati tumaze okulonda akuma tukyaketaaga
ye twatukyaketaaga
kuki
kati nga soke nkugambe jukira koma kantu kakozesa okulaba nti tewaliwo kubabululu bwe mwogerako temulimu okwongeramu
temulimu
okuzizaamu temulimu kitwandise
oli adduse n'akapopisi
okwefula kikyotali kubanga nga bw'olaba singa tewali buuma buno ne tugamba national ID oyinza okujja n'otwekalizaamu nti yenze nga si yeggwe okitegeera kati ekyo kyonna bwe tuba tumaze okuvaayo tumaze okulonda time y'okubala akalulu kano nga tumaze okukayiwa bulungi kukaveera kaffe nga bulijjo bwe kibeera nti tugenda kuddamu tusikaninge ballot paper eno Lwachi.
So muntu.
Makano.
Wabula ballot paper.
Ballot paper. Umutetukira. Ati katijukira. Umutagenda kuba yaze. Na alonda na agenda. Mshagira. Iyo na tuino gende prosesi yu. Nga wachima nyitu. Tusababa ntuba jeba londe bakolechi wa gende. So tuwa tetuda mba itamu umujate tuwa scanning geneda. Scanning a ballot paper. Kata ako makano wekale jekitinga ballot paper yu. Of which tefige na kubaa o mbuzaru wachi. Kubanga buli kaluru kagenda kubera skandi wano watandikirwa naye lwaki tukugamba nti in case tukugamba nti in case bina abantu bebagamba nti babye obululu kati bw'okwata
kaluru bwasinza abalonzi
aha ebyo kati ky'okusooka kitegeeza ki bw'okwata kaluru kano n'okabba sitegeera okabba wa by the way sitegeera abantu bajja wa kaluru kano naye katugambe singa okola ya kaluru akako n'ogenda nasa n'okola ya akako noja nuka sula maybe mboxi zafe katemi yoku wala netu scanninga akuma kanu kaja kurejectinga kakaluru kekatamanyi nete kagenda kugana akaluru kekamanyi kalaka iseo kuwali kustebe soka kativi nubia wagamba ntiba leseo nasa niba muongeramu this time tebigenda kukola chi
kubao
tebigenda kubao andi nakaluru kanu mchimanyi nti emirunde jisinga waka printing ila wavwele vuli jote waka printing ila wano chetiche na kugami nti first consignment ya tu semu kuvamu wanga geweru neja mu Uganda katitegeza nevo kola na sao wanutakuyamba kwa nataja kubela nekabako akaskani ingiwa toso wala kopa technology yo at this time mchitege aha soto wagala bantu wakiri zenta akabivi veke kano it is a must buluma genda kaitamu kuruoburu njirwe nsi ya fe nito kuronda kubele very fair and transparent and free walimo kubera mwe kwe mulugunya kuona kati nababade ba resistinga ku makano we banatandika okutegeera nti kayamba fenange gwanga okulaba mbu it's one man one vote bajja kukiriza bakomeo be bazaka chiko
singa kacha ankalana kubanga technology singa kafa singa yanda fu because eko kasira katono chiche chidakao
now machines zino bazi testinze mbaza ingira mu buchali buli polling station eriko obuma buno bubiri ebi byo gamba businga kafa macha tetuina sete tunabakula ba chances zo kufa
kubanga tuwabukozisako ko maybe obutali buno ni batu gamba tuze mu kikadde
aha anti katungugambe technology kuluno ya chuse katika no tetuina munti singa kafa tekagenda kufa na hiye nga webutuwa abantu nga webagamba what if kale katugambe kakufude mungalo nekagwa nekazirika bugenda kuba bubiri ntakamu wekabe lako chintu chona akala kaja kubera nga kali imve ukoze sewa singa ngama nti hati nakalala singa kafuna obuzibu tuina chitu andise contingency okwe kumisa kokwe kumisa so nabana abagenda okukola mbululu buno sibo okaba ababera ku polling station jukira timu ebera nene mubera muje twandise ba dito mubera mba supervisor mubera muchi so in case obuzibu wona bubawo wabera omuntu nga ali ready okola chi okusoti ne bizibu ngere but apparently wano tuogerera bulijjo tubali tukosa ku mark ku polling station ata jukira bulijjo balonzi ku polling station babadenga ko banji ne kubanga kati buloma ino kuita mukuma waliwe nkugambye ku polling station waliwe twakola reorganization of polling stations abantu abali abanji ne tula abanti polling station either to ze split inze babere batono tuno pa polling station kati kitegeza polling station zina abantu batono ko at least ekinene nnyo 600 kati kale akuma rulika de handling like over 1000 kati kano buliko obu bubiri hate nga waliwo nakalisa mu yakalindiridde wanabawo obuzibu bonna now kino kyongedde ne namba y'abakozi abagenda okwandolinga ebintu bino obululu buno nti yeyongeddemu nga bwe nkugambye nti buli stage wajja kubeerawo omuntu alindiridde okulaba nti tewali kintu kyonna ekikola ki ekirema but okozesa kuuma it is a must buli omu agenda akakozesa ate buli omu agenda akayita
ke kagenda okuweereza data nti balonzi wano bwe bati oba tuddeyo mu kikadde muntu yaweereza
nga bw'ogambye gw'okiyisa ekikadde but kuba twagala transparency akalulu katuuka okubalibwa kino okubeera mu openness nti tubala nga buli omu akola ki
alaba
so bwe tugamba okuzzaayo data ono
kino kye ngamba nti omugatte gwaffe kuuma kekanaweereza
omugatte gwaffe kyekyo kyenkunyonyola nti nga bulijjo bosa afunye obululu bwe buti Jennifer afunye obulu bwe buti bwe kigenda okuba kubanga twagala buli omu yenna akakasemu open nti obulu bubalibwa bugenda kutugenda bubala ine nomo we yaruli tubugate ine nomo we yaruli neka nakuma kajja kwa katuyamba okujjamu obuki bwe tugambye nti maybe babukoledde nasa kitali waffe kabujemu buli invalid kato waffe tugenda bubalanga bulijjo tubujuze kujara forms zaffe nga bulijjo lwakuba kati zikyusemu with the new technology nti wakiri kati DR form eriko erinnya erya candidate nti ino kopi iyo so naye ino process endala
bamukwasa kopi ye
nga bamaze okujjuza bamaze okubala ne bajjuza ne bajimuwa.
Okay. Apuliza tu kunoti nya emunya sati nya musambu munana mwenda note. Note musambu musambu emu bibiri ana mwemo bisatu abiri mutano mchala Jennifer Chobutonji electro wakati kwa vyo kulonda regional election officer Kampala. Nena kutambula kasafu kanyama sumuloku vila angatulizganya buchi bulonji kusaidia messages atine ya masimu chokele kusonko alu Washington mwebale kuveranga this USA mutufuna ku mutimba gano mkulu pika basa wewele kuleta mchala oyo wabula oyo anyo nyodo kusinga kwa bajabuli jo esawezo zina amala okukole emisose yo yonna singobu mabune changa badachi nyonyode internet chidako mchala bambi afuye na ye obwesige jibali buchari butono kubanga bie ba kozeko ainacha agasemu wanebio kujama abesimbyeo abo positioni bike endeza kusuvi mbalons aja kudamu netugenda eri akapozi
seo mkulu uteste seo anyo programu eyo notesero mchale tu somesabu yo kuhonda amanya wambita Michael Katene sizido ane udu green in UK badi nsabu nkize mwuzo mchaji nisa wakabuzo kama wabubili nti on average omuluza na faida chika meka okulonda isho okubili nti on average point station nebe ilaka mantua meka kwa mpwida yogida kumantulu ukaga bani jala ampe kuchifana nimo musu gila kutameka kuli point station on average omuluza musu gila kwa isida chika meka anga alonda kwa lenye selo.
Okay, tenza nyo tenze ge Samuel alibakuli embozi yo ilani chivuzo cho chichari chifana ganyemu maiku echa Sonko Washington neye ajja kuberanga akudamu kubanga ibifanaganye njagala okulokola akati akadde akabozi
piko ebale kuwereza no kansala mwe enajjo mba kabonero radio anti fe tulibanga nnyo ogwo kubiri kakati tinyagala okubuuza omukyalo oyo tumweyanzize ebigambo byatonnyonnyodde enkola egenda kukola kulonda kwonna oba egenda kukoma kuba pulezidenti abalala tugenda kuddayo kweri enkola enkadde ekirala singa baleeta obululu mu bokisi obutiiking nga be bazze bakola ku mulundi guno tuyinza kuwa abaluddawo era tubakolera eki tuwe ku magezi ono kansala mwe enajjo mba omukulembeze atali mufuzi
ono abude nagamba nti omuntu afunye obupapula obusatu awamu bwasobya n'ateeka akapapula ka MP mu kabox ka president oba ka president mu kabox ka MP baba bagenda kigonjola batya akabozi
sero weza likuweleza amanya zaaji makuru kavuma ozo mchala yaani amanya mkuru pike
mchala Jennifer Chobutonji wakachiko kebio kuronda echibuzo
natekedde dda nti wakakiiko ka byakulonda akulira akakiiko ye byabakama omukyunguzi banna abantu bano beyagatika katusabe nga 15 tufuna ebibandi ntu eyo ekintabuli nga
kyakulembera aje ekibuuzo
kumulamwa ddala lwokubuuza omukyalo oyo waliwo abantu wetwogerera nga tannafuna national ID ye n'akakonge kennyini bwe mwaweereza nga tannakafuna chokanga bulijja alonda aina national ID nkadde era yagenda ne yewandiisa apunempya mu bufunzo oyo bata alonda ekyokubiri singa obuuma obwo bufirizinga n'abantu bakamala okulonda result zigenda kubalwa zitya akasembayo pike kakasa nyabo manya nkakasa gwatuddaawo bannayuganda twabajjemu dda obwesiga era byoyogera tulabira ddala abantu abatali beesimbu abantu abajaake bw'okwata otya abantu 11 abazaaliddwa mu kitundu nga makindye nti tebalina mikono omugwira ate ye n'aba najjo naye bantu mmwe mutujoze
Okay, ebimu abadde abizzeemu byatazeemu ajja kwongerako. Grace Kavanda. Hello.
Sikye nkulamusizza wamu ne mukyala Jennifer. Zeno mbadde mubuuza nti nsobola okukkirizibwa okugirawo akakongere ak'omuntu omulaka ngeze nga mukazi wange nsobola omugirayo akakonge oba ye kennyini yeetuukira. Mbadde nsaba onziremu naye ate ebitundu ebirala babadde bakkiriza n'awamu bagaana akumata kumi na mpeera nze Grace Kavanda.
Akaboozi. Hala. Wanji.
Bosa.
Kubiri.
Amanya gange bampitaiza akamutyaba.
Kyeneraliikirira kuddamu ebiwedde.
So siri nkusu nti byebaze byenjogera byebogedde byenziramu. Gamba nti weraliikirira kuba nti omugenyi wo ngenda musoya ebibuuzo ate bimulemerera okuddamu. Kwa butunji siyo yo yatabula tabula akaluka na kwedo yo. Kwa butunji ne uli wadi na abana na bazukwe tuli basonyiwa. Watabula akaluka na kwede nkujukira bulungi. Era mami pike bosa.
Mami mchalo yo. Mami mutiaba gena kuchetuliko.
Mutu anji muna pike bosa. Bia fayo vino kujaji mwomuntu. Yatabula akaluka na kwede na tuli musonyiwa. Na yeku msonga chene jaga no mubuza. Akachiko kemi kukulonda kwa kakoro. Bwe nina ni nominating akachiko kemi kukulonda. Ne kampisa atene bamutumana ne bangama nti banzijemu oyo wakisa yampandika obi nganze kandeti lwaki oyo yenyini akoze ensobi eyo tebamugjawo yadde omwituusa bakadinominatinga abantu kumi na basatu nga bagamba ensobi yava kakiiko ka byakulonda bawayo emikono egitawera simanya kyokka nga twagikwasa bakakiiko byakulonda lwaki oyo akoze ensobi asigala mu kifo ekyo sente z'omusolo n'ebiseera nebifa ekirala kyemaliza nakyo nyabo nkutuma gamba mukama oli abakama nti isi wakachii ya chairman wakachika chiaso there was one in Uganda history watite mwakola mwami pike boso rashi nchi ogea wentu voter education eluda wajibako ze okuja wakati okuja kaboza unajabula okuronda okuze kwa unga maliza pike bosa tuba dengane ilifana nyinga zari timba muli wamu nusanga nabali nga timbe kabosi nusanga nga timbe masanga anzira nga wala gemuntu wana alonda neka timuchara kwa musawe semba yombo atuso alikuvote education ni sende te mwazifuna njagala kumanya mwami pike bosa nono nchi mwami chara kwa utungi kituwa linamu wesige naka mkulangira kama zimu kakalu kama zima na wengkanya mze mti yaba Isaac
akabozi
akabozi
nasabye radio soka kufako na yo netukwate doboze dungi akabozi
akabuzi
funza
wano sekito jembe na yo niyo mchalo jolo kububuza nti unze naronde tanjeni unge jinsini na ye nanga mtu yange nagiza buja nengiza buja saizize nga yaze akati sasi sifunye vude na sende kuta unantambule nziza chanja kujayo kakoni na ye nina photocopy inafuna nanga mtu ujina rinyo uinza kati ya unapso mbana nyamba batia mkuronda echo kubija gambi omucharo ya ina wagambi jenjino bagala ba kuro kuronda kununga kwekusinga kwekuchasi njeyo kwa wale isi teknoloji omuja leta kati ya kabetuna ave ya balonzi baanji uli obo mwako kubana laba mpala umendi walinga babulaga ababaka nga bulaga ya alwa atawa robute mwenye kulaga kuma akamu katifaba lozi wetuna iti hida wesawa ze vana au hira nezita kuu okulonda vana kuongeza ayo nechi ya lave yonge na ukube ya mwa besi imu vanga fete tubuna besi gwebindu kiba koze vyo kavyo kanga naka lumutikana vahu kwa sababa teneze muko petito jende
akabozi
sebo wevali kutu
chirimu edovozi ya studio mbozi sijaji kura chijizanya nasabye nti ulichimu chirimu awale kana vau nakabozi jijeko fune edovozi dunji akabozi
kupike nkulamu siza wevali kutu ya tulumu charo onoroba ki mbrago mbade ya sabangu kuri at least reporting station batekeko sanitizer kubanga abantu engalo scanning engalo zino zibera mu buzibu bwa manyi nyo katuizo kusanga nga baskani nga rungazibu lonji usiba mundi milionu okola chini zono neka katogena kutuka kumashine yu nga techa akora anesa wakashiko kwa biyokuronda katuyambe katitele kwa santaiza wana Robert ya Mulago
Kiza Fred Ebulisa obululu lwaki bujaleti Kampala ajja kubera nga akuddamu akabosi
mwami kikwe wali kuweza zelenu mbamisa sawa nja fagi nizo nye Nairobi mbadde nsaba management ya akabozi kubbi olunaku olwaleero ifi gyoyogerako it is so crucial mutwongeremu essaawa paka nga saawa nnya kyembadde nsaba
okay ampuza simu ddakiika 8 ezibala kwa essaawa 3 akawongezi kolunaku olwaleero ekyogereko akabozi
kikulu fikka bali kuweereza ono nsuuka Emmanuel wane Kawanda omuchalo yo mubuza ebyu medo banange technology na ina mubera mu bantu abahaki na abana abakola IT twenshi gibe wa kuma ko njalage na kahaki akole bintu byala na tetaje kalina kola muri mu mulala njalo je na bamu haki na buli kalulu akakole bwa mu technology ngoyo abana bayingira ni technology omayo ba IT na kosa software owenja uone bahaki ngobo mu ne bamukoze sensor ekyo kyo atitereze mu waishu wa chivage na tata akalanya nula likuweleza
munti haba jone ndamusira wakiso na mulukunya ku sensitization ya kachi kwe chama zima temutu someseza kuma kukala viso kule ito obuzivu tituta kategede na kamu watu wa agambi kari
Manye ebyobufuzi ebyenfuna na buli mbeere ekwata ku muntu wa bulijjo wano ku program kyogereko 8:00 fama akaboozi kubbi buli lwa bbalaza okutuuka ku lwokutaano essaawa 2 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro
okay ng'agenda kubeera nga atuddamu njagala okubeera nga mbeebaza kadata kemuteekamu ku saidi oba ku bwamaloboozi obuwandiike airtime okuba essimu electoral commission yafuna ssente za voter education twali okusomesa okubaddewo mu ggwanga wonna bazitaddewa batubulire ekituufu kataama aliki ali ntebe ndi ne mukyala Jennifer Chobutungi regional election officer kakiiko kabya kulonda eranga ensonga zetuliko zezage nokuberanga ddamu mukyacho obutunji simanyi wenza kuberanga otandikira
ngenda kutandikira kwa sembye iyo nganzira waguru kumutyabe wakiso agambye akoma kutebaka tegedde
nakam
naye nga kyenjagala okubaka kasa nti bayinza okuba tebategedde nti kakozesebwa katya naye ekirungi bategedde nti jekali ofuna enjawulo eri awo tebategedde nga bwe kagenda okukozesebwa naye bategedde nti jekali akuma kano jekali ka bivivike jekali kati okutegeera nti jekali kimala lwaki tugambye nti tuyina team betuyita nti polling officials abakwasaganya ebyokulonda ku polling station on that day naye ngamba nti abantu bano batubatrainings akuma bakeekakasa bulungi okitegeera kati tebakategedde era tekyetaagisa kukategeera bo nga bo kubanga si bagenda okakozesa abagenda okakozesa ku bo weebali nga bwe nku example nti bw'ogenda mu ddwaliro n'otamanya nti kana akuma akakebera pressure bakateeka mu nkuwaawo naye kasita oba ogenze oli amanyi okakosa n'akakuteeka mu nkuwaawo n'akajjayo ajja kusobola okukola ki okusoma nti temperature yo eri waggulu oba eri wansi abagenda okozesa obuuma babutegedde abagenda okujja okulonda bategedde nti obuuma gyebuli wenjogerera wano nkakasa nti mu ggwanga lyonna buli omu yenna amanyi nti waliwo akuuma akazze akagenda okukozesebwa ekyo kimala ndoza mutyaba muzeemu Nsubuga Emmanuel Ekawanda abuuziza nti akuuma kano tebaka hikinge hacking into it kuba
bakatyankalanye
kati technology
bana basomi IT
abo kati jukira akuma kan tebaka exposing them mu public inti bulo muye nakakwate kakalabe kasomese bwaba lyabe tuweka kasaba saba gendo kakozesa ati ukakukuru
wagambye namba nene kati namba yo simu muyinzo okuvamo obuzibu
enambe nene jenjogerako egendo kwasaganya byokulonda sinti buli oma akoze eki agenda kozesa akuma ako T simu egendo kwa sako mangabo ganti polling station kuliko muntu omuba bavila bagendo kandolinga kuma kano kati bali abalala nabo baine bagendo okola nyina biku nyonyola waluwa yakubye na abuza mtu obululu buno bewa mu obululu busatu mulundi gumu tabu chankala nye abu sula wataino busula aona yewe mudiramu wano nti buli muntu ino vizinanyizibwa awe ku polling station ikunu katono wakuma akuguse mukuma anti nyenda kakozesa ah deni wakwe baloti zo tambule nebu otambula ate oja kudamosa ange kubense nedako umuntu omulago tuita PA polling assistant yajo kwata ka envelope ko akujire mwaka lula katufu kugendo okozesa
awo
kweyo level kitegeza achi gwo mtu newo oja buzino otambula kaso tuka alingabaga maleta tukujiremu nozo laba kachiko ngabwe keteka teke sebulunji so evyo neyo gama nti chino chijia kuwa mesite chijia kuvao kubanga abana abajja kuwa batuddewonga bali inze ntoze akawano kekanu kwe yongereyo
akatomo zemu bulunji kumatira nti sisi mutibajia jiingira
anti nchukula zenti tibajia jiingira kubanga noti buliomu ye nanta agenda kuata kuviuma vini that is number one number two eina chena ndi gambi teknoloji ya yonga yo ate chena ba kumanyi wabuli wa mubona na kugambi faba sose Uganda wakosa enu teknoloji ya manyi ate tetugenda kose sa internet ya mwingavo gamba ni ya MTN eni ya Airtel eina eya yo
kambo ze chino bogama ndi fetu sose musi yona
faba chaina teknoloji sinze yo kubaya amanya wagendo kukoko kakuzisa
aba Amerika banenya Russia wakuchankala nya haka lulu kawe ngosibula batuliza mchala chobutunji
ndetuna tuka kusibula kubanga tucha asomesa nenga bwe nkugambye twagala abantu batekemo bwesige nti ebintu bino bigenda tambula bulungi akaluka nukaina teknoloji yako ate jukira kati nti nkusomesa bino ebintu mu dakika ntono naye bali abagendo kakwasaganya basomye okumala wiki namba bacha asoma nena kwezisemba yo tujja kudamu tubasomese ate bebagenda okubeera nako mu mikono jawe sinti buli omu ajja kakozesanga bwayagala nedda waliwo arrangement eri awo kiza abuza obululu buno bujja leeta
mbadde njagala tugende wa mwami agenda otusomera maoli agesawe esatu.